Fanya ni special kwako baby. Leo niko kwenye mood, acha nikuambie ukweli baby. You look so good na una kila kitu baby. Kila nikiamka na kuwaza wewe baby. Nikikuona siwezi kukipa jinsi navyolalamika. Ulivyoumbika na sauti yako kukumiliki nipata shika. Napotokea asiri na nakanyaga paka dasi. Kiukweli nimezimika kwa mtoto mzuri sio siri. Kiukweli nimezimika, niambie ukweli tafika. Maisha yenye mabovu ila kwako nimefika. Nimeitika baby, embu na weitika.
Unapotaka, shiko napotaka. Mimi ni wako, wako peke yako. Hakuna mwingine zaidi yako. Zaidi yako. Hii ni kwa ajili yako, baby. Nimesimika, nimedata na wewe. Nasema, nikupe nini, baby. Hii ni kwa ajili yako, baby. Nimesimika, nimedata na wewe. Nasema, nikupe nini, baby.
Listen shorty, I'm the same OG. Najua umezimika nikitizama. Your eyes show me, love you owe me. It's gonna be a party, all bills on me. Maheta wanabonga chafu kuhusu you and me. Wanataka kuona things ziki fall apart. Lakini ndo vile design ya bunako ibration siski. Niko so so deaf, shinda label ya Dupree. Baby ni feel, kila nacho ha. Na spit ni real. Na dedicate heat track kwa Magero Queen. You know what I mean? Kapish.
Kapish.